nje mana nisikiera sana umenipokea nje. I deserve nothing, Lord, you give me everything, you never disappoint me. Oh Lord, in any way, yani hata mimi kianguka bado mkono wangu nanishika bado kwenye mitego ya Mungu Bwana bado baba yangu nanivusha bado yani hata nikianguka bado mkono wangu nanishika bado kwenye mitego ya Mungu Bwana bado baba yangu nanivusha bado. Jesus, you're my desire.
Jesus, you're my dear.